babaro kutagira ngo nibishimo gusa uri mundu wese azagororerwa bisanyi mimoye abakoze neza bahawe kwishima abahemutse baboroke before zije umunsi w'Imana uzabaru umusukomeye cyane umunsi uzarangwa n'umuriro gurumana kuri benshi imiborogo kuri bose bahemukiye Imana cyakora haza bibi ari bitangaje kuri bose bategereje uwiteka naho mugenzi
Seba hemu chimana chakora hasa bibi